It's the kids,
what up, man?
Mina shamba homo, shamba dogo sojo kushana waje
na shamba. Na shamba. Kwanza homo mina shamba. Shamba la msiki nimepanda. Naona wewe mji kuchana. Twende nyumbani na shamba. La face nimepanda. La swag pia nimepanda. Na hiko sojo kuchana. Twende nyumbani na shamba. La face nimepanda. La swag pia nimepanda. Na hiko sojo kuchana. Twende nyumbani na shamba. La face nimepanda. La swag pia nimepanda. Na hiko sojo kuchana. Twende nyumbani na shamba. Kwanza homi na shamba. Shamba la msiki nimepanda. Naona wengi mji kuchana. Twende nyumbani na shamba. La fesi nimepanda. La swaga pia nimepanda. Niko msoju wa kuchana. Twende nyumbani na shamba. La fesi nimepanda. La swaga pia nimepanda. Niko msoju wa kuchana. Twende nyumbani na shamba. La fesi nimepanda. La swaga pia nimepanda. Niko msoju wa kuchana. Twende nyumbani na shamba.
I told you. Mkulima chagui jembe, njoeni homu na shamba watu wadogo. I ain't tripping.
Asana sana.
Njoeni homu na shamba, ili mjifunze jinsi ya kuchana. Kila beat nyimna kwama, ndo maana kaweta mvune mtola wama. Mi ndo king ufanya beat, navofanya mimi kama amufik. Hata mkija wengi bada mkamilika, tuli unga situ na kuna vijiti. Yeah, win, njoeni mepanda. Njoeni chimbo na shamba, mishi daily. Mabitozi bize soko baby. Bine wamechoka hali tainti. Mapunde wendi bine take it. Mezi choki kusaka mani. Wana fosi bato wani wezi men. Mini mtoto sazi kawa mbezi men. Nizi staki story novo shenzi men. Bongo squeezy konyo mwezi men. Wana omba siku tute lazy. Tupo mtoni mama watu mezi. Nacho fanyo wacha wani gezi. Napajiwa wapi nwali gezi. Wapi nwali gezi. Napajiwa wapi nwali gezi. Mara wana fosi beef. Mradi waji sif. Kwamba wow wamepata kick. Kuzungu mziwa streets. Kumbe wala tawa piga chini. Tamutia madini. Yaki kubwa nigga build ya mini. Takuifadhi chini. Kiwa yudo.
You reap what you sow. Utavuna ulicho kipanda. Thank you. You're welcome again. It's country. We say. Pay. Pay.
Kwanza homi na shamba. Shamba la msiki nimepanda. Naona wengi kuchana. Twende nyumbani na shamba. La fesi nimepanda. La swaga pia nimepanda. Na hiko sojo kuchana. Twende nyumbani na shamba. La fesi nimepanda. La swaga pia nimepanda. Na hiko sojo kuchana. Twende nyumbani na shamba. La fesi nimepanda. La swaga pia nimepanda. Na hiko sojo kuchana. Twende nyumbani na shamba. Kwanza homi na shamba. Shamba la msiki nimepanda. Naona wengi mji kuchana. Twende nyumbani na shamba. La fesi nimepanda. La swaga pia nimepanda. Niko msoju wa kuchana. Twende nyumbani na shamba. La fesi nimepanda. La swaga pia nimepanda. Niko msoju wa kuchana. Twende nyumbani na shamba. La fesi nimepanda. La swaga pia nimepanda. Niko msoju wa kuchana. Twende nyumbani na shamba.
Shout out to my team. OMG. Kachi. Pablo. Brandy Boy. Ness. Joes. Tetere. Solo. Wakita, what up, homeboy? Kim, whatever, man. We taking it to the top. You reap what you sow. It's the king, bitch.